Yes, we know for sure that last night about 68 migrants were brought to Malta from their sinking boat by the Maltese police.
Ha, waxaa jirta in xalay ciidamada booliiska ee Malta ay soo badbaadiyeen 68 muhaajiriin oo la socday doon markaasi sii degaysay. Dhammaan dadkani way bad qabaan, caafimaadkooduna wuu fiican yahay. Waxaa jirta haweeney ku dhex umushay doonta, wiil bay dhashay, iyada iyo wiilkeedana way caafimaad qabaan. Ilaa ay ahaatan ma sugna waddamada ay u dhasheen, laakiin inta badan dadka doomaha kaga soo haajira xeebaha Liibiya waxay inta badan ka kala yimaadaan dalalka Soomaaliya, Eritrea, Nigeria, Ghana, Mali iyo qaar kale oo ka mid a dalalka Koonfurta Aasiya.
Badbaadinta kadib maxaa xigi doona?
After the rescue, normally the authorities will leave the mandate or the...
Caadiyan marka sidan oo kaleeto ay dhacdo, saraakiisha dalka Malta waxa ay hawsha qiimeynta dadkani ay u dayn doonaan xafiiska qaramada midoobay ugu qaabilsa qaxootiga ee la yidhaahdo UNHCR iyo hay-adaha kale ee caalamiga. Inta badan dadkani waxa ay isugu jiraan magangelyo doon dhaba oo xaq u leh in la soo dhoweeyo. Maltana waxay ka mid tahay dalalka seexay xeerka caalamiga ee Geneva Convention ee 1911, kaasi uu qeexaya xuquuqda dadka magangelyo doonka ah.
The UN Convention of 1951.
Marka laga soo tago Malta, waxaa iyana jirta jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga.
In Lampedusa, which is also about 120 kilometers away from the...
Lampedusa waxay 120 kilometer un u jirtaa Malta. Xilliyadan oo kale oo baddu furantahana waxaa ka soo degaya muhaajiriin aad u fara badan. Qaarkood waa magangelyo doon dhaba, qaarna waa dad dan dhaqaale u sheeganaya inay magangelyo doon yihiin, qaar kalena waa dhibanayaal ay garlaafteen dadka sida sharci darrada ah dadku u dhoofiya. Dowladda Talyaanigu waxay dadkaasi u rartaa jasiiradda Sisiliya iyo meelo kale, waayo Lampedusa waa meel yar oo dadka deganay ee Talyaaniga ahi ay tiradoodu gaarayso 5,000 oo keliya. Dhowr jeer oo horena waxaa iska horimaadyo ay dhex mareen dadka muhaajiriinta iyo dadka deegaanka. Meelaha cusub ee loo rarayo dadkaasi ayaa waxaa lagu kala saaraa kuwa magangelyo doonka dhabta ah iyo kuwa kale. Marka la kala saaro ayaa kuwa loo diido magangelyada, ayaa waxaa dhici karta in dalalkooda dib loogu celiyo.
Maadaama sida aad sheegtay tirada muhaajiriinta Lampedusa taga ay aad u sarreyso, dowladda Talyaaniga kasoko ma jiraan hay-ado kale oo dadkan wax u qabta.
The governments of these countries, they do a lot in supporting the migrants who are landing. And then you have...
Dowladaha ay dadkan u martiyaan ayaa inta badani kaalmo u fidiya. UNHCR waxay gacan ka geysataa inay kala saarto magangelyo doonka dhabta ah iyo kuwa kale. Annaga haddaan nahay IOM, gacan ayaan siinaa dowladda Talyaaniga. Muhaajiriintan waa kuwo soo gala safar dhib badan oo marmarka qaarna ay naftooda ku waayaan. Hay-adaha kale ee wax u qabta dadka ayaa waxaa ka mid ah WFP oo cunto ku deeqda, hoygana waxaa bixiya Talyaaniga.
WFP for food, providing them food and shelter is provided by the government itself.